ZLatestMusic.com.
It's
Wise on the track.
Got that music on
it. It's an image sounds records.
Pata, pa kila mkoni nzeru mtaka kwela watu wala noti kutini kafoni wambu enda pa Facebook ba.
wati mtu mwona kutunu otuwala Atupesha njangala maniki mchipata Jepa bende mula takiretia uchafarile Nai washua ukacho lata mzako naifi Kupaya mzako mwonga upa kajama Mzaka pia kumamba
ZLatestMusic.com
Ewe chimo chitila dela mlungu sakuru rukira